Tunin Radoni Sagale Amerikat. Radoni Sagale Amerika wutata agjimata tagalgal saati lama wada ka hak saati saditi metrbandi kudani sagali diddami lama afdi diddami shanirat Washington DC rasani dabarsinu kardam mantanjal kam. Yosin akkanagal galoft kha kana kana silafu yura doni VOA afano remote intesso motum America Washington DC rasani dabru jirta kasutta kjirtan qalbinun benna olinqayna gumayyu karkennat abli diddami ja bari amokum lama afkudani shan ansora halaket sankesumes
kanodu dubisumani namo dandi tidaggefato tagenya kamoltan umnonni al shabab somalia ke satte umnotan agegum sagam ta africa ratale lagege sudan madde sani qabatan kajeru matoto do arqamnu kesatokko
Nami Ertra Walda Africa Waldan Africa Bulchins Irre Ertra Tinoma Jechu Tinjiru Jalanitin Dallanitin Wajira Isa Finfinne Jirduratti Hirir Bahani Geneva Le Takanu Nama Hedut Bayetini Rakkinikan Himachu Jirt Imaltun President America Ethiopia Timaltu Daku Manjetani Gazette Esu America Gazette Esu Gazette Oti America Wanjedani Jira Agitokumurmani Agitokamo Yad Kande Garani Fulatani Umtati Yukopiar Kam Kesakto Kodu Tasana Namo
Umnon al-Shabaab Somalia gama kaaba keessat maadhee humnoota nageegumsaa gamta Afrikaa haleeluun dhuunfatanii jiran. Aangawoonni Somaaliyaa akka jedhanitti haleellaa arra ganama geggeessame kanaan humnoota gamta Afrikaa loltoota Burundii 70 ta'antu ajjeesame jedhamee jira. Loltoonni Burundii kabroon 20 lammiiwwan Somaaliyaa siiviliin 40 achi buuteen isaanii hin argamne. Tarii humnoota al-Shabaabiin butamanii fudhatamuun isaanii hin oolu jedhamee sodaatamaa jira. Gabaasa Gabes Jastro erge tujubetu dhiyeessa.
Loltoonni Al-Shabaab maadhee waraanaa naannoo Leegoo kan Maqdishoorraa fageenya kiiloomeetira 130 irra jiru weeraruudhaan har'a ganama haleellaa geessisuusaa humnootiin gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessaa Amisoom beeksisanii jiru. Miseensa paarlaamaa naannoo sanaa kan ta'an Mohammed Omar Daalaa akka jedhanitti haleellaan sun sa'aatii dheeraaf ka tureef dhiiga dhangalaasise ture. Duraan finxaaleeyyiin kun dhuka'aa konkolaataatti guutanii maadhee sana haleelan san booda lola qawweetutti fufe sa'aatilee 4 waan ta'uuf lola geggeessanii jedhan. Dubbihimaan Al-Shabaab akka jedhetti haleellaa sanaan loltoota 50 du'e. Kanneen ijaan arganiif aangawoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Somaaliif akka ibsanitti garuu lakkoobsi namoota du'anii 70 oli. Humnootiin Amisoom kanneen maadhee sana keessaa irra hedduun Burundii irraa dhufan. Al-Shabaab maadhee sanas magaalaa Leegoo lamaanuu to'ate. Bulchaan naannoo Shabalee gara gadii bakka haleellaan kun itti raawwatame akka jedhanitti of wareegdota boombii ofitti dhoosan dabalate loltoonni Al-Shabaab hedduutu dhuman. Waggoota dhiyoo as humnootiin Amisoomiif ka Somaaliyaa naannolee Al-Shabaabiin to'atamee ture deebisanii qabataniiru. Garuu gareen kun haleellaa hamaa Somaaliyaaf Keeniyaa keessatti geggeessuutti fufe. Gareen finxaaleeyyii kun erga baatiin ramadaanaa seenee as Somaaliyaa keessatti haleellaaleen inni geggeessu hammaataa adeeme.
Gama biraatiin haleellaa Al-Shabaab mooraa humnoota nageegumsaa gamta Afrikaa irratti geggeessa kana balaaleffachuudhaan mootummaan Somaaliyaaf Somaaliyaatti bakka bu'aan addaa ka tokkummaa mootummootaa mata mataatti ibsa baasanii jiru. Gareen shororkeessota Al-Shabaab magaalaa Leegoo keessatti haleellaa garjabinaaf dhiifamni hin godhamneef loltoota Amisoom irratti geggeesse jabeessinee balaaleffanna. Ka jedhu ibsi mootummaa Somaaliyaa nageenya uummata Somaaliyaa tiksuu fi dhaabbatoota bulchisa biyyatti jabeessuuf jecha gootummaa cichaaf aarsaa loltoonni Amisoom agarsiisan jiran dinqisiifate kanneen amantii keenya islaamummaa bareedaa dudduuba daa'atanii olola sobaaf fakkeessaadhaan gochaa hammeenyaa geggeessaa jiraniif jecha akka gara boodaatti hin deebine hubachiisnaa jedhee jira. Humnoonni waraanaa biyyoolessaa Somaaliyaaf loltoonni Amisoom aga lafti Somaaliyaa cittuun tokkollee Al-Shabaab jalaa baatutti lola isaanii yookaan immoo waraana isaanii tarkaanfiisaanii kan itti fufan ta'u mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira. Somaaliyaatti ergamaan addaa ka tokkummaa mootummootaa Nikolaay Kee immoo gama isaaniitiin ibsa baasaniin haleellaa Al-Shabaab arraa humnoota Amisoom ka Burundii irraa dhufan irratti geggeesse balaaleffachuudhaan maatii loltoota kanaa arra haleellaa kanaan namoota isaanii dhabaniif akkasumas uummataaf mootummaa Burundiitiif gadda guddaa natti dhagaameen ibsaa jedhanii jiru. gargar sumata Somalia tokkumma gamta Afrika tif qamnus kambodat indebine taw beksin jechuran angawan tokkumma motumota kun beksani jiran baqatton lemmi waner tra kuma heddu tilakkawman biyasani kesat akajijiramni demokrasi dufu gafachudan wajira gamta Afrika ka finfinne jiru ful durat riraban gama biratin irirumtu wal fakkatan baqatto talemmi waner tratin Geneva kesat geggesame jira Gabasale Marta Vanderwolfif Gabre Gabramadinra ergame soratu walitik inde series
jere hirir boy kunene gargara do fe nami ertra ka hard ganamanu wajir walda afrika finfinne jiruti hirira waltru khajal qaba agdibba furita jere kunene presidentin ertra ka gan heddu hujir turkunene nam humnam bibul kabiyalle nagado wujechun hirir bay todros nam ganna soddo mijat mati sa gurrate jija handuratti ertra bakate bay dollar kum kudani base dari ertra gatta mure bagadde jeda war hirir murmi bay kanalle agitokkon isatte koppes
Okay, we demonstrated today to support the report of the UN mandated commission of human rights in Eritrea
Gabas commission to kumma motumota jirene na meritra la aletin base de garu frir bane dubbini dubbachu ndandennu barresu ndandennu wan fenet duge facchu ndandennu jira commission to kumma motumota robida bartkesa jirene na meritra la aletin gabas rat base ojjetto ti to kumma motumota ertra da kania kummati sun kes jiru ilalu daddabanille raga argan qoratani tin ful debbishani rat basan tunine wan nami ti callisu miti jedan warri har dirir bahellen wan motumma ni sayas akbar kum to ko bisagalif sagaltami sadi biiti isani egitiopia rajette baten dubatti ummatol chejedan imatan barrefatan erkabatan yanin akwaldan afrika rakko sani tana falu barbadanille gamkhani namo na mertra europa ke sa waltru fellene arda geneva tirirbae motumma ertra falmetin rakkinimat jarillene gabasidamen qoranno tokumma motummota ertra ratbase de gare tirirbae jarikunillene motumma ertra ilman namata bachu jiraajechu rakkinimat na mertra kalelle israel Tel Avivitti hirir bayetin rakko motumma ka isani tfidhimad. Turban dabrke sammo na meertira ka motumma sani deggar Europa af bigar gara ke isat hirir bayef.
Burundi ke isat kale sabak atton yot ikkatit ibbato kotaan mora embasi United States ka biyati baraton nije chura ragge fatota kenya bakato taka ninjere baraton yot ikkatit ibbato kotaan mora embasi United States ka biyati ke isat chapsani sen uran okra politika ega presidentin biyati filanno marsa sadefaf dorgomu vlapsani boda bate blati jalkabe je chura biyati ke sajjurura akka dahanna siyasa argatan gafata nijiran. Embassy United States akka baratonni so moricha kesa dirre abi konkolata raturan ittimudan achi kesa kubachi sejira. Ega motu michi Burundi University Sani baati ebla kesa chufe boda torbannen heduraf baratonni kun embassy chafulduratti hirirani bufata nituran. Presidentin biyatti Pierre Nkurunziza filanno presidentumma marsa sadaffaf dorgomu dabla sachu sani kanem balale fatam murmutonni gochaan presidentchi chakana hera biyatti tin kan orkame jechu dandubatu guyota dabran dio kesa doinsawan dukatota magala galmamotumma Burundi Bujumbura kesa titta'en namota heddutu madaye karagajirta radio sagale america saganta afan romoti Presidente United States Barack Obama arra manni murti biyatti mummichi jalalle wan sala wal fakkata United States kesatti bakka kamitti yu wal fududaf mirga qabu jechudan mu ega murti dabarse boda kun Amerikaaf injifanno guddada jechudan dubbatani jiran. Gar Afrika tennade binummo Tunisia kesatti halellan shoror kesota hotela andara galana Mediterranean cinajiru tokko cinatti geggesame lamiwan Britain Germany if Belgium dabalate walma galatti namota digdami saddet galafachusa angawni Tunisia beksani jiru qoduna mafqamnu kanu
Tamantan jaga suu jirtan turra duni VOA saganta afaan oromoo ta'e tokko bitee jaqaftan yaad qabdan nu barreessaa nu bilbala horn at voanews.com irratti ergateessan nu ergaa chumaan nu jaga saa jenna Amisir batti dabarra sirbi ardisani fille ka bandi Colorado Spring America kessa kuta Colorado ti sirbani pop rock makani sani makan bandi sanu kan gochi sirbi sani sirban barkum la maaf kudani sadi sirb kan baafatan buaf bay jiren fakkenna fi tapa khobl dipu ballin hamaf sadu ham tutoltu jiren ilmena ma fasirbani no
Lately I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby, I've been praying hard Said no more counting dollars, we'll be counting stars Yeah, we'll be counting stars Swing my heart across the line In my face is flashing signs Seek it out and ye shall find Old, but I'm not that old Young, but I'm not that bold And I don't think the world is sold I'm just doing what we're told Kills me, makes me feel alive I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be Baby, I've been praying hard Said no more counting dollars, we'll be counting stars Burn down this river every turn Hope is our four-letter word Make that money, watch it burn Oh, but I'm not that old Young, but I'm not that bold And I don't think the world is sold I'm just doing what we're told Drowns me, makes me wanna fly I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be Baby, I've been praying hard Say no more counting dollars, we'll be counting stars
makan sirba kana counting stars da uji la kawo jadani tin sirbisani ba fatani galate fanna tamman tan jaka sujirtan tur radoni voa saganta fa no remote akla kofs washington dc tuya saati to kof dakika afurtami afuri de mujirti sani bi jirtan lef saati la ma dakika afurtami afuri de mujirti yad kesanu barresanu bilbila jannatin wana fedabar kadub bifnef lagenra Presidenti United States Barack Obama ebluduf kessa Ethiopia timaltudak imaltu tanirratti gazetoti America kan imaltu tanide gara kan ammo falma wabarresan tanirratti jalanen barreffa mada ba America ka dimme biye ala qorato Atlantic Council qorato barresse fi gazetan Washington Post barres waltqabe waltese tuqaba qabdi rasan Davis
A Afrikaan nama jabaan barbaaddu dhaabbatootii jaboo ta'an malee jedhan pirezidaanti Baraak Obaamaan bara 2009 keessa imaltuu yeroo duraa biyyootii Afrikaa uffee saharaa gadii keessatti gaggeessaniin paarlaamaa gaanaaf haasawaa dhageessisan jedha gaazexaan Washington Post. Haasawaan pirezidaant Obaamaa kun seena qabeessaa fi addunyaa guutuu dhaggeeffate jalqaba mootummaa demokiraatawaaf waarinsa qabu deeggaruu qabnaa jechuudhaan pirezidaant Obaamaan dubbatan kan jedhe gaazexaan kun haasawaa isaanii kan torban darbeen dagatan fakkaatu jedheera. White House torban darbe akka ibsetti pirezidaant Obaamaan imaltuu baatii dhuftu Keeniyaatti karoorfataniin gara Itoophiyaatti kagoran ta'uu labse. Pirezidaantiin Ameerikaa ituu aangoorra jiruu biyya uummata 1.94 million qabdu Itoophiyaa daawwachuudhaaf pirezidaant Baraak Obaamaan ka jalqabaati. Aangoonni bulchiinsa Obaamaa daawwannaa pirezidaantichaa kana barbaachisummaa isaa yookiin immoo sirriidhaa jechuudhaan falmaa jiran. Kunis walta'insa yeroo dheeraa Itoophiyaaf Ameerikaa gidduu kan nageenya kutaa fi guddina dinagdee Itoophiyaa keessaa maqaa dha'u jedha gaazexaan kun. Itoophiyaan biyya gargaarsa misoomaa Ameerikaa irraa hedduminaan argattuu fi gamtaan Afrikaas waajjira isaa haadhoo Finfinnee keessaa qaba. Garuu Itoophiyaan cunqursaa hamaa geessisuusee fi sabaa himaa walaba ugguruuf mormitoota siyaasaa hidhuun beekamti jedha. Erga baatii waxabajjii bara 2014 as gaazexessoonni 34 Itoophiyaa gadhiisanii ba'uuf dirqaman ka jedhu gareen mirga gaazexessootaaf falmu CPJ'n biyyattiin gaazexessoota hedduminaan hidhuudhaan toora duraa qabattee jirti jedha. Bulchiinsi pirezidaant Obaamaa waa'ee gaazexessootaaf qabsaa'ota demokiraasii Itoophiyaa keessatti rakkataa jiranii tuffiin ilaaluusaaf ragaan tokko baatii bila darbe itti aantuu ministiriin haajaa alaa Ameerikaa Wendy Sherman Itoophiyaan demokiraasii jajjabeessuun tarkaanfataa jirti jechuun dubbachuu isaaniiti jedha gaazexaan kun. Kana malees yeroo filannoon jiru kamittiyyuu haalli jiru fooyya'aa deemeeraa jedhan. Jechi Wendy Sherman kun ega dhagaame yeroo gabaabaa booda paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru filannoo gaggeessan barcuma paarlaamaa jiran 100%tti dhuunfatee jedhe gaazexaan kun. Kunis filannoo bara 2010 keessa barcuma dhuunfatee ture harka 99.6% fooyyee guddaa argamsiise jedha Washington Post. Filannoo barana caamsaa 24 gaggeeffame san dura miseensonnii fi hoogganoonni paartilee mormituu doorsifamaa fi hidhamaa turan jedhe mootummaan Itoophiyaa kan gamtaa Afrikaa irraa hafe taajjabdoota walaba ta'an seensisuu didee jedheera. Filannoo boodas miseensonnii fi kaadhimamtoonni mormituu keessa kan ajjeefaman akka jiran ibse mootummaan garuu ajjeechaa kamiifiyyuu itti gaafatamni narra hin jiru jechuun haaleeraa jedheera. Gama kaaniin dubbiimaa White House Josh Earnest jimaata darbe ibsa kennaniin jedha gaazexaan kun. Pirezidaant Obaamaan gara dhuma baatii dhufuu jechuun adoolessatti gara Itoophiyaatti kan imalan mootummaa biyyattiif hoogganoota gamtaa Afrikaa wajjin wal arguuf jiruu jedhan. Baatii agayya bara darbee jechuun 2014 keessa kan gaggeeffame walgahii hoogganoota biyyootii Afrikaaf Ameerikaa irratti daawwannaan kun kan hundaa'e ta'uun beekamee jira jedha gaazexaan Washington Post. Kunis biyyootii Afrikaa michoota ta'an waliin hidhata jajjabeeffachuuf akkasumas kan yeroo dheeraaf ture cicha Ameerikaa fi Afrikaa keessaa kan hojii investimentii gaggeessu isa jedhu jajjabeessuuf akka ta'e ibsi White House irraa ba'e hubachiisee jira. Kunis biyyooti Afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessaa fi lammiiwwan kutaa sanaa wajjin hojjechuuf guddina dinagdee dabaluu akkasumas tasgabbii siyaasaa fi nageenya kutaa sana keessaa eegsisuuf akka ta'e Washington Post beeksisee jira. Hojii gamtaa Afrikaaf ilaalcha kennuu pirezidaant Obaamaa kan galateeffatan qabsaa'onni waa'ee mirga dhala namaa gamtaan kun Afrikaa keessatti tasgabbii siyaasaa fi guddina dinagdee argamsiisuuf hojjetaa akka ture gaazexaan Washington Post gabaasee jira. Garuu jedhu imaltuu isaanii kana keessatti mootummoonni irra deebi'anii gaazexessoota kanneen marsariitii irratti barreessan kanneen hiriira mormii ba'anii fi qabsaa'ota siyaasaa mormii dhageessan irratti himannaa fi hidhaa gaggeessu akka dhaabaniif mootummaatti himuu qabu pirezidaant Obaamaan jedhu. daawwannaan gaggeeffamuuf jiru kun ifatti marii gaggeessuuf akkasumas yaaddoo jiru irratti jijjiirama fiduuf jecha marii gaggeessuuf carraa kennaa jechuu isaanii Washington Post gabaaseera. Daawwannaa Pireezidaant Obaamaan Itoophiyaa keessatti gaggeessuuf jiran deeggaruun barruun barreesses jira. Ameerikaa fi Itoophiyaan hariiroo dipiloomaasummaa ega uummatanii waggootii 112 booda Pireezidaantiin Ameerikaa aangoorra jiran Itoophiyaa daawwachuun kun silaa ammaan dura ta'uutu irra ture jedha barruun Atlantic Council. Biyya yeroo dheeraaf Ameerikaa wajjin hidhata dipiloomaasii qabdu. Biyyoota addunyaa irratti diinagdeen ariitiin guddataa jiran shan keessaa tokko kan taate uummata 90,000,000 kan qabduu fi kaampaaniilee Ameerikaaf carraa gaarii kan taate akkasumas tasgabii kutaa eegsisuun kan beekamtu jechuun Itoophiyaa faarse. Barruun Atlantic Council akka jedhutti Itoophiyaan Jabuutii, Eertiraa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan kibbaa gidduutti argamuun ishee ministirii ittisaa kan Ameerikaa yookaan Pentaagoniif bu'aa tarsiimoo qabeessaa jedha. Bara dargiin alatti Itoophiyaan Ameerikaa waliin michuu jabaa taatee turte. Bara lola qabbanaas biyyootiin lameen gam tokko akka turan dhiyeenya kanammoo Ameerikaan shororkeessummaa addunyaarraa dhabamsiisuuf duula gaggeessituun Itoophiyaa wajjin hojjetaa akka jirtu barruun kun ibseera. Kunis bara 2011 Ameerikaa irratti haleellaan shororkeessota Al-Qaayidaatiin ega dhaqqabee booda. Waggootii dhiyeenya kanaa muraasa keessatti immoo Itoophiyaan waraana Ameerikaa biyya ishee gama kibbaa keessatti keessummeessitee jirti. Achirraas xayyaaronni nama of keessaa hin qabne hedduun gaanfa Afrikaa keessatti bobbaasuudhaan shororkeessota faana dhahaa turan. San caalaas jedha barruun kun waraanni Itoophiyaa qaama humna gamtaa Awurooppaa ta'uun Somaaliyaa keessatti bobba'ee Al-Shabaabiin waraanaa ture. Kana malees kan wal falmisiisaa ta'e kutaa Abeey kan Sudaan kibbaaf Sudaan gidduu irrattis bobba'uudhaan waraanni Itoophiyaa gargaareeraa jedha barruun Atlantic Council. Iddoo kanatti poolisoonni Itoophiyaas ta'e siviiloonni hojii adda addaa irratti bobba'an humnootii yeroo cehumsaa kan takkummaa mootummootaa keessaa lakkoofsaan guddaa turan jedha. Walumaa gala imala takkummaa mootummootaa kan nagaa eegsisuuf qabu keessatti Itoophiyaan addunyaa irratti sadarkaa arfaffaa Afrikaa keessatti immoo sadarkaa tokkoffaa irra jirti jedhe qooda fudhachuun jechuu isaati. Gama diinagdee Itoophiyaan humna elektiriikaa haayidroo maddisiisuudhaan iddoo dursaa kan qabdu ta'uu ibsee ijaarsi hidha Abbayyaas injifannoo guddaadha jechuun maqaa dha'e. Erga dargiin bara 1991 kufee as tasgabii siyaasaaf bulchiinsi fooyya'aan argame. Caasaan investimentii guddaan Itoophiyaa kufaatii keessaa baasee jedha. Namni yeroo tokko caalaa Itoophiyaatti deddeebi'ee daawwate jijjiirama dhaabbataa akka argus maqaa dha'eera. Dandeettii Itoophiyaan guddachuuf qabdu ammayyuu itti fufaa jechuudhaan barruun Atlantic Council ibse. Kunis koongiresni Ameerikaa kabaatii fulbaana dhufu yeroo isaa xumuratu waliigaltee AGOA yoo haaresse qofaa jedhe. Addaddummaa mootummaa Itoophiyaa wajjin qabaniif yookaan sababaa biraan daawwannaa Pireezidaant Obaamaan Itoophiyaatti gaggeessuuf jiran kan morman jiraataniyyuu jedhe barruun kun daawwannaa kanaan mariin gaggeeffamu kan mootummaa Itoophiyaaf mirkanii kennuuf chaappaan itti rukutamu miti jedhe. Kun dhimmootii irratti dudubbataniin addaddummaa yaadaaf ejjennoo jiraachuu akka malu. Akkasumas dantaa tarsiimoo qabeessa Ameerikaa eegsisuuf marii gaggeeffamu ta'uu malaa jechuudhaan barruun Atlantic Council yaada isaa xumuree jira. Dhaggeeffattoota keenyaanis kanumaan an xumura. Yeroo biraa walitti deebina nagaatti. An jaallannee gammadaadha.
Tamaantan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Gareen finxaaleyyii islaamummaa Iraaq ISIL yookaan Daa'ish hambaawwan seenaa mancaasuuf kellaalee addunyaa irratti beekamoof seena qabeessa ta'an kanneen waggoota kumaan lakkaa'amaniif turan mancaasuuf saamuu irratti bobba'eera. ጡምሮባቲ ጫምሳ ጋሬን አይስል ማጋላ ሲሪያ ታድሞር ቀበቹራን ኬላ ሴና ቀበስ አዱኛ ከድሪ ማጋላ ፓልሚራ መንጫሴ ወይረራሳ ሆከረ ሲሪያ ራከ ሰትገገሱን አይስል ኬላሌ አመንቲፍ ከን አዳ በርባች ሶታን ዲጉረት ቦበይ ቪዲዮን ኦሎላ ጋሬን ኩንተምሳሱ ዱከ ቡቶኒ ሳ ዳጋውዳን ማነሞቱማ ሴና ቀበስ ከንምሩድ ከሰጅሩ ሲዳ ሳምሽንግ ከን ሙዚየሚ ሙሱል ከሰጅሩፍ መስጂድ ነብይ ዩኑስ ከን አዋል ዮናስ ከሰጅሩ በርበደሰን በክኩን ሙስሊሞት ክርስቲያኖታፍ ጁሾታፍ በክቁልቁላ ጀደሙን በከማ ኡመትቸ ዶርሲ ሱፍ ቃነ ሱፍ ጀቸ ቀበኛ አዳ በከቡሱን እንደንደ አምኔ በርበደሱ መደቀበኛ ሳ ከንተ ጠያረቶ ሳማ ጀቹዳን ኢታንቱን ሚኒስትሪ ድማ አላከ ድሞቲ አባ ሰደርካ ዱኛ ሼባ ክሮከር ዴኝ ብሎጊ ዮካን በሬፈ መሳኒ መርሰሪ ትረት መጠን ሰኒሩ ኩን በላ አዳ ረገው ቆፋሚቲ ጀዱ ዳይሬክተር ዩኔስኮ ኢሪና ቦኮቫ ድማ ነገኛ ከሽሩርኬ ሱኒ ሃምባውን ሴና መንጫሱ አከሜ ሻወራናፍ ኦሎላ አከሱመስ ጄቁምሳፍ ዱለሳኒፍ መደማለቃት ትትገርጋራ ማኒቲ ጀዳን ጎሊ ነገ የጉምሳ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ውጥኔ ሙርቲ ድግደሚ ተኩ ሰገልተሚ ሰገል ካን ኢራቅፍ ሲሪያ ከሰ ጅራን ሃምባውን ሴና መንጫው ሳኒ በላልፈት ዩናይትድ ስቴትስ እንደገርቲ ሃምባውን ሴና ሴራን አለ ኢራቅ ከሰ ባፈመኒ ጉርጉርታፍ ዲያታን አከውጉራማን አከሱመስ ቢዮን ሚሴንሰታን ሃምባውን ኩን ሲሪያ ከሰ ባፈሙን በከብሮት ደርቡፍ ከነን ቆጳን አከን ደርብኔ ጎቹፍ ተርካም ፊት ደበላ ከፉዳታን ጎል ነገ የጉምሳ ጋፈቴ ጅራ ጉላላን ኩን ያደሳት ትፉፉዳን ሚሴንሶኒ ተኩማ ሞቱ ሞታ ማርትኑ ቀበኛን አዳ ሴራን አለ ጉርጉሩ ከን ኡጉሩ ወሊ ገልተ ዩኔስኮ ከን በራ ዲበኩ ሰገሊፍ ቶርባታማ ሆጂራ ከኦልቸን ጋፈና ጅራ ወሊ ገልተ ሰና ቢዮት ሚሴንሶታ ታን ዲበተኮፍ ሰገልተሚሻን ኬሳ ዲበተኮፍ ዲግደሚ ሰደት መለተ ሰኒሩ ሃታ ኡመሌ ከነነ ከዩናይትድ ስቴትስ ስዊዘርላንድፍ ዩኬ ካራሴራ ቢዮል ሳሳኒ ሆጂራ ኦልቹ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ዩኔስኮን ሃምባውን ሴና ሲዳወኒፊ ፈኪሌ ከነን ቡአ ጉቱማ አዱኛፍ ቀበን ኩኑንሱፍ ተታፊ ጎደም ሆገኑ ኢታንቱ ሚኒስትሪቲን ድማ አላ ክሮከር ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ተኩማ ሞቱ ሞታፍ ሃምባውን ሴና ኩኑንሱን ሃዋሳ ሲቪሊ ዴቪሰን ኢጃሩ አራራቡ ሱት ከንጌሲሱ ተርካንፊ በርባች ሳዳ ጀደን ጀቹራን ጉላላን ሀራ ያደሳ ጥሙራ
ከንከና ኦሊት ደገሰን እብሰ ጉላላ ከን ኢማማተ ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ቱሬ
ኮፒቴን ፍጣቹ ጅሪያት ቀብደኑ በሬሳ ኑ ቢልብላ ጀቻ ኮፒሌቴነታ ውጣታ ግጂማታ ተቀምኑ ገባብ ሲኒዮር ሰኒዴ ቢነ ውጣት ውጣታ አሜሪካ ፊ ኡማቲ ሲቲ ፊ ስፖርት ቀምና ክብጣተሞ ዋይ ኡማተ ኦሮሞቲ ሮቢን ድሬ ዲሞክራሲት ካሚሲ ኮፒ ፈያቲ ጂማቲ አከርዳ ኮነኒ ከዱብፍኔ ከዳገነ ፊ ቱርባን ቱርባን ተቹ ገምካኒ ነሞ ኮፒ ሚሶማት ተናፉ መሮ መሮ ወለራፉ ዳኒ ተናፉ ያት ቀብደኑ በሬሳ ኑ ቢልብላ ኢሜል ቴሰ ኒውዮርክ ጎፌ ተደርጋ ቴሰ ኒውዮርክ ጎዩ ፌተነሞ ሆርናት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካሚራቲ ወሞ ፌስቡክ ከነላል ተኒ ኮፒቴን ራ ጨቀሱ ፌተንለ ገርገራን ወርጉደን ደተነም ገርነሞ ሰንዴብስ
ደገፈቶ ተገኘ ሰገንዳ ከኘ ጥሙሩ ዱራ መቶ ተዱ ከሳ ነገቶኮ ሲን ደገስሳ ኡምኖናል ሸባብ ሶማሊያ ገመካ ባኬ ሰት ማል የሁኖ ተነገ ጉምሳ ገምታ አፍሪካ ሃሌሉዳን ኡምፈተኒ ጅራን አንጎኒ ሶማሊያ ካጀረኒ ተሌላ አረገነ መገገ ሰሜከናን ሁምኖ ተገምታ አፍሪካ ሎልቶ ተብሩንዲ ቶርባ ተመቱ አጄ ሰሜ ሎልቶን ብሩንዲ ከብሮንዲ ግደምኒቭ ለሚወን ሶማሊያ ሲቪሊን አፉርተምነች ቡቴን ሳኒ ደበሙኒስ በከመጅራ ገምብራቲን አሌላ አልሸባብ ሞራ ሁምኖ ተነገ ጉምሳ ገምታ አፍሪካ ድረት ገገስ ከነበላል ፈቹራን ሞቱማን ሶማሊያፍ ሶማሊያት በክቡዋን አዳ ከተኩማ ሞቱሞታ መተመታት ይብሰበላል ፈና ባሰኒ ጅራን በቀጥቶን ለሚወን ኤርትራ ኩመሄዱ ትለካው ማን በየሳኒ ከሰተ ከጅጅረምኒ ዲሞክራታዋን ተውጋ ፈቹራን ዋጅረ ገምታ አፍሪካ ከፍንፍነ ጅሩ ፉል ድረት ትሪራባኒ ጅሩ ገምብራቲንሞ ህሪዱምቲ ወልፈካታን በቀጥቶ ለሚወን ኤርትራ ጀነቫ ከሰት ገገሰሜ ጅራ ቡሩንዲ ከሰት ከለሳ በረቶን ዮጥቃት ዲበቶኮታን ሞራ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ከብየቲ ከሰ ጨብሰኒ ሴኑዳን ዳታ ጋፈተን ይጅሩ ወዱና ማፍቀምን ከኑ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሳላማ ወለካ ጀልከ በያገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ዮካን ኪሎሄርዚ ኩንኩደ ሸኒፍ በጃፍ ሶዶ መረት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለመ ዮካን ኪሎሄርዚ ኩንኩደ ሰዲፍ በሰዴቲፍ ቶርባ ተመረት አከሱመስ ሜትር ባንዲ ድግደሚ ሸን ዮካን ኪሎሄርዚ ኩንኩደ ለማፈፍርተም ኩንኩደ ለማፍ ሰዴት ተማፍ ኩንኩደ ለማፍ በተኮ ፈፍር ተመረት ውጣታ ገጅማታት ኢትዮጵያ ፋኖ ሮሞት እንደበርሱ አስረትራውታ ገመከኛ ውጣተ ወልት ዴብና ወቆና ጋሪ ነጋት ቡላ አመሰገንታ ፋና ማራቱ ትፉፋ